Hey, yo, Rick. You know what a time it is. Sugar Ray Jamani. One time for my nigga from the east side, two time for my ninja from the west side, three time for my baby and the great fan, four for the crew but the rest keep a distance,
five time for my ninja King Simba, six time for my fans who never give up, seven times kwa mapedi wa mtau wa
kikisha tuko aire bila kwenda Argentina.
Yufeja nili anga wali dhani mini joka wakidai uyu fala kimzika choshi mboga. Siku sita nili zidi nikisonga nikijua siku moja hapa ndipo nitagonga. Never doubt it cause I knew I had the passion, I was always in the studio kila time nifanya mambo. Wengi wali nicheka wengine wali nitenda lakini hawa kujua hivyo ndo wana nijengu. Sagi wamekubali kazi yangu inapendeza kila redo kila TV ngo mazango zina cheers. Biga to the fans tenji wote na wapenda na zidi kuwadumia kwa vile mmeni jenga. Nimbali tumetoka nimbali tunalekea bidi na siyo duma tazidi kunjenyekea. Nasikia siku easy mna dry mko busy mna try kuni convince ya kemziki alipi. Na vile mashabiki wamebambika na mimi saina wake album na singles ka 50 nda washikaji wangu wasije wakani miss me. You meant to new puzi na hizo puzi ya tusikizi hili nisikizi reggae na msikiza chipu kizi kuliko kusikizi fala joheri hata mugizi kazi ni kuzichote na msiki hata redishi sinda wale mabigi wa underground na turingi tumekaputia kuover industry na tuwa fiche mnafamu kairada jusai sinda mafizi na mlanga tutabisha tukipata keme tingwa tutapita na dirisa the process mtawika mkitingisha mabichwa ni obvious mna panic nimewatisha kabisa na hii game ni ya mabuda umama peleka feeder. Yeah, umama peleka feeder. Sugar with your money.
One time for my nigga from the east side, two time for my nigga from the west side, three time for my baby and the great fan, four for the crew but the rest keep your distance,
five time for my ninja King Simba, six time for fans who never give up, seven times kwa mapedi wa mtau wakikisha tuko aire bila kwenda Argentina.
One time for my nigga from the east side, two time for my nigga from the west side, three time for my baby and the great fan, four for the crew but the rest keep your distance,
five time for my ninja King Simba, six time for fans who never give up, seven times kwa mapedi wa mtau wakikisha chatuko aire bila kwenda Argentina. Natuwa hit kila siku wadui ana retreat, hamuoni kitu kaa driver ako kwa mist, kaa Kenya nge kwa west kanye ange ito east, kichwa chini utaboma goti chini utanili mziki biz kawe ni mblena don't promote, tunakujua rap game unadistort, tuko chat na stop niko gas na pop excel fire na hydrogen in short I sound pop, kuna marapa bana wanajidu na kawa kona buzz silewi uko in my crew, yes they got pass but they're no brew, acheni ufala buda you just be rap new right now the best just started this game, some ask where are we, some say we are late but but late than ever or never the late. Kani futa tungwa piga saba tuta kizo jay ju. Nime jam shinda bread ina zesta, nime jam shinda udiame shindo cheza festa, nime jam shinda rapa punch sensors come through so anepia instance kuchekata pestas, nime jam shinda matrip wa traffic, nime jam shinda mbogi ya mob justice, vile nime come is a spectacle come official so KRA bana wakiface judges. Tunaleta glory rap game jumtani ni paradise, some MCs think who hears parasites, we just touching guala music ndo merchandise kubomba shabiki shinda kidalipu ya Mr. Nice. Kipresa safuni ya robbers yolso tundio wera, tumia perfume mtani jamai na weza, we just keep it simple atutaki pressure,
sini wale rada chafu bana tunasafisha.
From the beginning of the set to the rising of the star,
K6 boy on the beat.